a matter of sand, yeah. I can love you.
Ulin is also one as a more. Put them in a tizzy sour gap like Ulin Dinkani, Yamunti, my way.
Mani, ndima lakwa Koma mavuto alipo. Yeah, there's no need to fight. Mavuto ni ambili Tima minya mozambili Koma sunga bwele kumo.
Nalama indivute, naweza undivute. Bola undibweze kumo wagu. Undibweze kumo wagu. Mwina pezepo, mwina filepo. Nalama indivute, naweza undivute. Bola undibweze kuhulego. Undibweze kuhulego. Wadindi mara kwa chani, umasunga ngani
uwe. Unikonda weka, tina konda natoka. Zombea anturisie. Zomenya nazitisie. Matama na chuluka. Ukakala nienza koa. Umazifila we. Oh, oh, oh. Zote uli ni nkazi umaiwala. Soma out in the magana, baby.
Nalama indivute, naweza undivute. Bola undibweze kumo wagu. Undibweze kumo wagu. Mwina pezepo, mwina filepo. Nalama indivute, naweza undivute. Bola undibweze kuhulego. Undibweze kuhulego. Wadindi mara kwa chani, umasunga ngani we.
Stop you talking, baby. Uzisi waweka.
In this family, mamuna nindani, kazi nindani, osaka nindani.
Kodi mesa umala nila zota ita. Baby, lilo tisa jela nyama mawa bonungwe.
Udalama indibute, naweza undibute. Bola
undibweze kumo wagu.
Undibweze kumo wagu. Mwina pezepo, mwina filepo.
Baby,
udalama indibute, naweza undibute. Undibweze kumo wagu. Undibweze kuhulegu. Kwanini mara kwa chani, umasunga ngani. Nalama indivute, naweza undivute. Bola undibweze kumo wagu.
Usapire,
undibweze kumo wagu.
Mwina
pesa